oh nana.
Bea,
spread it down, oh nana.
Niwe wangu wa ubani, lolo minsa wangu moyo. Wangu wendo wa thamani, chua wazi tulizero. Nasijaribu kuwa nawe mbali, midhofu hali nisikilize. Kazi lako baby girl, umenipampa kana sa ushida. Na kuna liko chepuka, na hisi likuwa na poteza mida. Unapepelusha bendela ya chumbani, watagwana, shigaragwana. I'm mena. Sorry for the wrong that I did it, man. Shaka man, wachumbani. When inside in your baby, keeping the road, taking over, mpaka na mimi. Na yeah, yeah, yeah. She give me the kind of love, kind of love, kind of love.
I'm into you,
I'm into you, baby.
I'm into you,
I'm into you, baby.
Nakupenda sana mpaka wananiona lof. Hata kama sina kitu nakupaga hof. Unaga shida kwangu mamilo. Insta na kukrop kabla sija posti photo. Pull up, your cup. If you come in and it's true love, we will pay. Pull up, your cup.
To where you wanna be for.
Nimechana na viroba, na kunwaga soda. Train 4 hours, baby, na kuwaga soba. Hata wakiroga, bado watangoja. Pull up. Ato kificha nimekiona, baby girl. Beautiful of mine, yeah. Let me die for you.
I'm into you,
I'm into you,
baby. I'm into you,
I'm into you, baby.
I'm into you,
I'm into you,
I'm into you.
Over the gamble.